to the beat.
Yo, yo. Most touch, most touch. You know what? You know what? Let's do this, let's man. Do
this, man. Oh yeah, yeah, yeah. Oh no, no, no. Kukupenda na kupenda, siya mirika munga kujani tenda. Kukupenda na kupenda, siya mirika munga kujani tenda. Kukupenda na kupenda, siya mirika munga kujani tenda. Kukupenda na kupenda.
Okay. Muda mrefu umekatika na bado hujabadilika. Wengi wamekukatika hata wasotambulika. So achana nami sababu wendani nami. Wengi walinitamani kamua kukweka ndani. Na baada visirani ukaniacha gizani. Kipambana mitihani unataka rudiana nami. Madharau masimango nilivumilia. Nikiamini utabadili kumbe huku wanania. So kaa mbali please, sitaki shari. Mimo mivu ulionipa kwa mwingine sitojipa. Nilidhani ulinipenda kumbe ulitaka nitesa. Ukanimalizia pesa ukamua na kusepa. Nikapata alonipenda nikamua kumweka. Kwa wazazi kampeleka wakanipeana posa. Kujana nawe utakuja kuniponza na kujiponza. Sitaki utanitonesha donda.
Kupenda na kupenda, kupenda. Siamini kama ungekuja nitenda, ungekuja nitenda. Kupenda na kupenda, oh. Siamini kama ungekuja nitenda.
Kwetu nyumbani nilifunzwa na kupenda. Ate kupenda usikuje kumtenda. Ukimtenda utakuja kujumiza. Mano takai mpenda na tazidi kukumiza. Usipende mali mana zita kushusha thamani. Mwisho siku utakuja kukosa ramani. Mana mapenzi siku hizi hayana thamani. Wanaopendana nanishia hata kutamani. Livyo kupenda sikujua ulifuata mali. Nilijua litanoga kama vile wali. Sikujua litageuka na kuwa makali. Na kuniacha nikihangaika bila hata mani. Nilo wapenda walikuja wakanieka mbali. Wakiamini nimepata aliye wa dhati. Kumbe lengo lilikuwa ni kukula bata. Na kuniacha nikishindwa hata kununua pegi.
Kupenda na kupenda, siamini kama ungekuja nitenda.
Ungekuja nitenda.
Kupenda na kupenda, siamini kama ungekuja nitenda. Kupenda na kupenda, siamini kama ungekuja nitenda.
Ungekuja nitenda.
Kupenda na kupenda, siamini kama ungekuja nitenda.
Kupenda na kupenda, siamini kama ungekuja nitenda. Kukupenda na kupenda, siamini kama ungekuja nitenda. Yo, yo, ni Young P tena.
Oh no no no,
the most touch nigga.
Oh yeah yeah yeah.
Yo. Every time and everywhere, getting life is getting better and better, man.
Better, man.
Mr. King Kong, nigga.
King Kong, nigga.
The most touch,
most touch.
Killing the beat, man.
The beat, man.
Yo.
It is most touch on the beat.